아닌데.
Black Market Records.
Chocolate, my sugar kwa kikombe. Usijali waiter, leta leta waiter ushereke. Na kuweza full tea, na for you asinide. Leta mchezo niko radhi, nlale ndani mnifunge. See you skate my head with your pretty fine face. Niko ndani sipatoki mpaka utanitwa mwenyewe.
My love for you, big, bigger, biggest.
Wale uringa uka cartoon mbona. Wale wapamba ndo wana IQ mbona. Una speed kwa spoon before scoop. Bunduki na risasi tatu. Mbona sauna ni nyima na tenisha kwatu. Ugali ketoshi kwa sufuria singwafu. Bafu ndo tumbilu kufa shingo kafu. Iki watamu na ikotha tena. Unaiyo unaipachika mapema. Kitererere na zama nandenga na naipiga 7-6-9 masama
lema. My love for you, big, bigger, biggest. My heart for you, if you leave me, I will cry. Lialiest. For you, I sing, 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 I sing, yes. My love for you, big, bigger, biggest. My heart for you, do not do this. If you leave me, I will cry. Lialiest.